awuthi wethu uma uyibhinqe. Awuthi wethu uma uyibhinqe.
Aha,
akhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqe lethu.
Aha,
yisinga mabhinqe thina. Awuthi wethu uma uyibhinqe. Awuthi wethu uma uyibhinqe. Akhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqe lethu. Yisinga mabhinqe thina.
Aha,
awuthi wethu uma uyibhinqe. Awuthi wethu uma uyibhinqe. Awukhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqe lethu. Yisinga mabhinqe phela thina. Mina ngibhinqe likhaliphilwe kahle. Ngihlunzwe nasekhaya kuyahliwa. Imali yendlela ngithumele ekhaya. Belale behlile nabo. Mina ngibhinqe likhaliphilwe kahle. Ngihlunzwe nasekhaya kuyahliwa. Imali yendlela ngithumele ekhaya. Belale behlile. Ngihlunzwe nasekhaya ngiphile. Angilali kwagogo mina mangibuyile.
Kunjani? Aha.
Mina ngibhinqe likhaliphile. Ngihlunzwe nasekhaya ngiphile. Ngiyaphuma kukhafeli.
Aha.
Awuthi wethu uma uyibhinqe. Awuthi wethu uma uyibhinqe. Akhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqe lethu. Yisinga mabhinqe thina. Awuthi wethu uma uyibhinqe.
Aha,
awuthi wethu uma uyibhinqe.
Aha,
akhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqe lethu. Yisinga mabhinqe thina. Awuthi wethu uma uyibhinqe. Awuthi wethu uma uyibhinqe. Awukhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqe lethu. Ngihlunzwe nasekhaya ngiphile. Ngiyaphuma kukhafeli yasala imbuzi ekhaya.
Aha.
Mina ngibhinqe likhaliphile. Ngihlunzwe nasekhaya ngiphile. Ngiyaphuma kukhafeli.
Aha.
Kupuga lepo nga nyenzi slim whipping.